gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somaliland ee u ciidda faysal cali waraabe ayaa maanta ka hadlay shirkadda diyaaradaha ee fly dubay oo dhowaan sheegtay inay joojisay duulimaadyadii hargeysa ay ku imanaysay. gudoomiyaha ucid ayaa sidoo kale ka hadlay doorashadii deegaanada puntland ka dhacday iyo dagaalka guriceel. warkan hargeysa waxaa kasoo diray khadar maxamed akulle.
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid jeneral faysal cali waraabe ayaa mar uu ka hadlayay goob xaflada fagaara oo kaga qayb galay magaalada hargeysa waxa uu soo hadal qaaday duulimaadyadii shirkadda fly dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabtu ay ku iman jirtay magaalada hargeysa, taasi oo shirkaddu ay sheegtay toddobaadkii hore inay joojisay. gudoomiye faysal ayaa dhambaal u diray madaxweyne biixi, waxaana gudoomiye faysal uu sheegay in somalilan u baahan tahay inay saaxiibo cusub samaysato ee aan la filayn in kuwii hore ay lumiso, sida uu hadalka u dhigay.
walaalayaa waxa weeye, inagu adduunkiina saaxiib ma samaysan karno, kii inoo yimaadana ma xijisan karno. falaadi dubi falaadi waxay ka soo jeedaa waddanka inoo badheeray ee nus bilyanka ina geliyey ayno jirta. waa tii ugu horeysay dhanka laga kale Ethiopia ee inoo furtay bay helqadka, waa la joojiyey laba sano inaga maqneen, haddaa la fasaxay saddex faleyd baa la siiyey, waxaa lahay labaanu kaaga dhignay. dayaaraduhu hadday khasaariyaan iyo hadday khasaariyaan waxba kaamee geli, adu waxa leedahay hadday laba qof sidoo jimaadaq cashuur madka qaadsa yaa ku yidhi adu waa jiidaale ka yare iyaga way ka saaray sistamkiiba. dadkeeni shacabi markay ka tagtay iyadii kale ahayeen arabiya wuxuu inagu tagay tigirku 1000 qof inagu tagay, laakiin maga competition jiro nau inoo jabiya dad baa goostay tiinadooda ilaa hadda December ilaa June sabarka dadkaas waa khasaare maanta.
sida laga warqabo toddobaadkii hore ayaa maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada ee somaliland cumar sayid waxa uu u sheegay warbaahinta in ay jadwal isku mida siiyeen saddexda shirkadood ee ay ka midka tahay falay dubay.
waxaanu hay-ad ahaan markaanu dib u qiimeynay ruutka inoo dhexeeyay inagii dowladda ee walaalahana imaaraadka, waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyay labada waddan haddaynu nahay. waxaanu siinay shirkadda falay dubay laba duulimaad, sidoo kale waxaanu siinay shirkadda air carabiya laba duulimaad, sidoo kale shirkadda daalo oo ah shirkad waddanka laga leeyin iyada laba duulimaad baanu siinay. annagu arkayna lixdaa falayd inay ku filan tahay ruutkaas. labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan, laakiin shirkadda falay dubay baa nagu soo celisay in maadaama laba falayd aana siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono. marka dee waa go-aan iyaga u gaara, go-aan aan dowlad ahaan anagu la waafaqsanay maaha. mar walbana waanu gacmo firmar kusoo dhaweynaynaa.
khadar maxamed cakule, VOA hargeysa.